juliza ero glala Obera chikarumu, amari gili mumba ginye na chieng nyakano Obera chikarumu, amari gili mumba ginye na chieng nyakano Sitera kipaye wichi mane wawacho wani jari okendwa Jamera ero sana makata nyiri duto betinda weo kinyinge Betina weo kinyinge Kimasemia dunu Jaera nyagipito Makoticha yo watigi